Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ngomusa. Kuyinhlanhla ukuba lapha eDallas kulobu busuku. Impela bengibheke ngabomvu ngokulangazelela okukhulu ngokubuyela kulesi sifundazwe saseTexas futhi. Futhi esikhathini esithize sedlule ngenkathi ngise-Waterloo ngahlangana nomfowethu Lindsay ongimemele ezansi kule ngqungquthela ye-Voice of Healing. Kamuva Chattanooga ngahlangana nomngane wethu ethandekayo umfowethu David Duplessis. Lokho futhi kungifake ugqozi ukuba ngize nokuthi ngize futhi ngibe nengxenye kule ngqungquthela ukubona nje leli qembu elihle labantu kanjalo njalo. Futhi bekukuhle kakhulu kubo ukungicela kuba ngibe yisikhulumi sasebusuku kulobu busuku obuyisithupha. Ngigetshe obubodwa babo ngokungazi ukuthi bekuzoba ntambama. Futhi ngiyaxolisa ngalokho ngoba ngingene edolobheni sekwedlule isikhathi ukuba ngisho ngifike lapha okokukhuluma kwantambama, kodwa ngempela kuyinhlanhla ukuba lapha kulobu busuku nokuzihlanganisa nale ngqungquthela ye-Voice of Healing. Futhi siyethemba ukuthi uNkulunkulu uzosinika lokho ngokwedlulele ngokuchichimayo ngaphezu kwakho konke esingakwenza noma sikucabange. Futhi ngizwa umfowethu Vineyard manje nje njengoba sishayele senyuka siwelele eFinland. Ngiyakholwa lokho kuyamangalisa. Futhi siyakholwa ukuthi inkosi yethu iyeza masinyane. Futhi manje siyabuthana nje sikhothoze masimini ingxenye eshiyiwe njengoRuth ensimini. Ngiyethemba sibutha lokho okusindisekayo noNkulunkulu umisele kuphile kuphakade. Sizama ukubuthela lokho. Futhi ngijabule kakhulu kwazi ukuthi siphila ngolunye lwezinsuku ezinkulu kunazo zonke umuntu ake aphila kuzo ngaphambi nje kokufika kwenkosi. Lokho ukuvakasha kwami kwesithathu eDallas ngiyakholwa ngake ngaba nomfundisi. Ngiyakhohlwa nje ngicabanga ukuthi igama lakhe kwakungomfowethu Goff wayenebandla elincane ephandle lapha. Ngiyakholwa ngale Dallas elikahle. Bese kuthi-ke ngifika ngesinye isikhathi kwenye inkundla yezemidlalo noma okuthize lapha noma okunye. Ngiyakhohlwa ukuthi igama lendawo kokuyini Fair Park kunjalo impela mnumzane. Futhi manje-ke lokhu ngiyacabanga sekuyisikhathi sethu sesithathu. Futhi siyajabula kuba lapha kulobu busuku. Futhi ngishumayele kuze kube ngolwesihlanu ebusuku inkosi ithanda. Kodwa ngempela kungenza ngizizwe ngingekho endaweni noma ngimncane njengomdala nje. Ngingakubiza ngani eningizimu umshumayeli ongenanhlonipho? Bangake waziyo ukuthi yini amahlashana amasasafras na? He, nivela kuyiphi ingxenye yeKentucky na? Ngakho lapha lapho futhi phezulu lapha ukukhuluma phambi kwalaba befundisi abakahle nokuba yisikhulumi sakusihlwa ngempela kungenza ngizizwe ngikahle. Futhi ukucabanga ukuthi amaningi alamadoda lapha ayesensimini shumayela ngenkathi ngisengumfana oyisoni ngigijima imijaho yamahashi. Ngakho noma phandle eringini yesibhakela ndawo ndawo nokwazi ukuthi benza indlela yacaca ukuze ngikwazi ukugijima phezu komgwaqo obushelelezi. Ngakho ngiyabonga ngabazalwane bami kulobu busuku. Futhi ngithemba ukuthi lowo mzamo omncane engingawubeka lowo uzoba yisibusiso kubo bonke. Ukwenza isoni siqonde ukuthi siyisoni, nokwenza ongcwele athokoze kuKristu, ukwenza abagulayo bazi ukuthi ukhona umphulukisi. Nakubazalwane bami ukuba baphefumulelwe lokho ukuqhubekela phambili ngokulangazelela okukhulu kunanini ngaphambili. Niyabo manje ngikusobala niyazi njengoba ngingakaze okwamanje ngagcotshwa ebandleni iMissionary Baptist. Futhi emva kokushiya ibandla iMissionary Baptist angikaze ngithathe noma yikuphi ukuzihlanganisa nanoma yimaphi amabandla kusukela lapho noma yiliphi ihlelo elithize, ngoba ngizama ukuma ngqo esikhaleni phakathi kwawo wonke. Futhi ngithi singabazalwane. Futhi ngiyakukholwa lokho namanje kulobu busuku ukuthi singabazalwane. Futhi ngakho-ke angiyimeleli noma yiliphi ibandla elithile lehlelo, kodwa ngimele ibandla uqobo. Ibandla lenkosi uJesu Kristu ilapho nonke ningabakhona kulowo mzimba omkhulu kaKristu. futhi sibhekele lesuku kuba lufike lapho eyohlwitha ibandla lakhe futhi ayikhaya inkosi Thanda kuleli viki ngifuna ukukhuluma ngokunye kwalokho ngokuthi kusendele kanjani kuhamba kwebandla na isandla silobudongeni nokuthi ukuhlangana ngaphansi kukaNkulunkulu nezinto ezimbalwa zalolo hlobo inkosi Thanda kulawa leli viki elizayo manje ngikholwa ukuthi lesi sisekelo siqiniso iBhayibheli ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wenza izinto eziningi engekho eBhayibhelini angenza noma yini ngoba unguNkulunkulu kodwa ngicabanga ukuthi imfundiso ifanele iphume embhalweni ukuthi leyo incwadi kaNkulunkulu kithi manje eTestamenteni elidala babe nezindlela ezimbili noma izintathu zokwazi ukuthi ngabe kwakuyiqiniso noma cha futhi lokho ngokuthi babe yobuyela kulokho ababe kubiza ngeyurimi nethumimi futhi lokho kwakungokuthi ngitsheliwe ukuthi leso kwakuyisivikelo sesifuba uAaron ayinaso esasina namatshe ayishumi nambili kuso bese kuthi ke lapho umprofethi eprofetha noma umphuphi exoxe iphupho lakhe futhi akazange isibumbatha sezinkangiso kulokoza kule yurimi nethumimi khona ke umprofethi wayenephutha niyabo uNkulunkulu njalo wayenendlela yokuphendula okungaphezu kwemvelo njalo iqiniso liyaziwa ngakho uma lokho bekungeke kubaneke khona ke indoda umprofethi wayenephutha futhi manje emva kokuba lobobo priesti sekuqedwe ngabo futhi sinobupriesti obusha kulobobo soku uJesu Kristu engumpriesti omkhulu sine yurimi nethumimi entsha futhi lelo yiBhayibheli susa noma wenezele kugo okufanayo kuyosuswa encwadini yokuphila ngakho sizozama ngamandla ethu onke ngosizo lukaNkulunkulu kuba sihlale ngqo kulamakhasi bengihlale ngisho lokho angefuni okuncane kunoma uNkulunkulu enakho eBhayibhelini futhi mina kodwa ngifuna konke anakho eBhayibhelini zonke nje izithembiso eziqondene nathi ngakho ngaphambi kokuba sivule izwi lakhe okwendikimba yethu asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana njengomkhuleko uNkulunkulu ophakade nobusisiwe kuyinhlanhla enhle kakhulu kulobu busuku esinayo yokuma ebukhoneni bakho bobuNkulunkulu phansi kwaleli tende elikhulu lapho abantwana bakho bebuthene ndawonye kungabi ngenye inhloso kodwa ukuzwa izwi nokubona ukunyakaza kukaNkulunkulu ophilayo futhi sizocela kulobu busuku ukuthi uzothululela izibusiso zakho phezu kwethu ngendlela enkulu kuqula izindlela zethu zokucabanga uma ziyiphutha Nkosi futhi hlela ukucabanga kwethu endodaneni yakho Nkosi uJesu ngathi izinhliziyo zethu zingagcwaliswa ngobukhona bakhe futhi lapho sesihamba kulobu busuku sisuka emhlanganweni kwangathi singasho njengalabo ababevela eMawuse izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na futhi manje baba sikhulekela ukuthi umoya ongcwele uzothatha nje lamazwi ambalwa azofundwa futhi uzothulula ingcikithi yawo kuzo zonke izinhliziyo Sibe khona Nkosi ngisize baba njengoba ngimi lapha ukuze umphefumulo wami othokoze ebukhoneni bakho obubusisiwe ngokuba siyakucela egameni lika Jesu amen Kulobu busuku kuqala ingxenye yami yalengqungquthela yokukhuluma ngikhethe indikimbe encane itholakala ngale ncwadini yesambulo nina enimakayo Sambuleni isahluko sesithathu nevesi lamashumi amabili ngifisa ukufunda le ngxenye yezwi Beka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha uma umuntu ezwa izwi lami futhi uzovula umnyango ngiya kungena kuye ngidle naye naye adle nami Lindikimba yesambulo lapha ithi umlayezo ebandleni laseLaodikeya okungukuthi ngiyakholwa ngokweqiniso ukuthi kungesikho ukuba ngowazi isimiselo sezikhathi impela kodwa nokho ngiyakholwa ukuthi sisekupheleni kwesimiselo sesikhathi sabezizwe okwakhulunywa ngaso futhi ngikholwa ukuthi unyaka webandla laseLaodikeya wawungunyaka webandla wokugcina futhi ngicabanga ukuthi yilapho esikhona kulobu busuku futhi ingakho ngithathe lokhu kube yindikimba kuthi abanye bangahle bathi ngani mfuthi Branham lena kuyona yini indikimba encane yeqembu labantu elingaka. Nangokwengqungquthela yaleli zinga umanje ufunde amazwi ambalwa evesini elilodwa elincane lombhalo na. Kodwa niyabo akusibo ubungako bombhalo, akusibo ubungako bokufundwayo, yilokho okuyikho okubalulekile. Esikhathini esithile sedlule eLouisville, Kentucky, umngane wami omncane wayephezulu ekameleni elisesitezi ngaphansi kophahla, ekameleni elidala elisesitezi ngaphansi kophahla endlini, futhi wayephuthaza umfana omncane futhi wakhubeka etrankini elidala. Futhi kuleli trunki wathola isitembu esidala sokuposa cishe isikwele esinguhafu we-inchi nje, futhi wacabanga mhlawumbe enalokhu engqondweni yakhe ukuthi u-ice cream ungahle uvele kulesi sitembu. Ngakho washesha wehla ngesitaladi waya kumngane wakhe owayeqoqa izitembu ezindala. Wayesethi kulo mngane, ngithole esincane sedala isitembu esiphuzi sidala impela, kodwa angazi nje ukuthi ngabe lesi sitembu sibiza noma yini. Nomqoqi wezitembu wakhipha ingilazi yakhe wasibuka kancane futhi ngokushesha wathi, ngizokunika idola elilodwa eliyiphepha ngalesi sitembu esithize. Futhi kusobala umfana omncane engalindele ngaphezu kwamasenti amahlanu ukuthengisa kwenziwa ngokushesha, ngoba lelo dola lalisho amakhoni amaningi ka-ice cream. Ngakho emva kwesikhashana yena cishe emavikini amabili kamuva lo mqoqi wathengisa lesi sitembu esithile ngamadola ngamakhulu angamashumi amabili nanhlanu. Futhi ecishe ezinyangeni eziyisithupha kamuva sathengiswa ngamadola ayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu. Futhi niyabo, kwakungesiso isitembu esincane, isiqephu esincane sephepha, yilokho kwakubhalwe kulelo phepha okwakusemqoka. Kungaleyo ndlela ngendikimba yami kulobu busuku, akusilo iphepha okubhalwe kulo, akusibo ubungako bendikimba, kodwa yilokho okubhalwe kulo, yizwi likaNkulunkulu ophilayo. Kusemqoka kakhulu kuze kuthi onke amazulu nomhlaba ayodlula, kodwa lona alisoze ledlula. Niyabo, uNkulunkulu uqaphela onke amazwi amancane esiwafundayo. uNkulunkulu wazi wonke umcabango omncane odabula engqondweni yethu, zonke izenzo ezincane esizenzayo. Futhi ngithe ukucabanga lokhu ukuthi izikhathi eziningi ibandla ekuxegeni kwalo lifinyelele ekwenzeni izinto nokucabanga izinto, futhi lithatha izinto njengoba zinjalo nje. Lapho besifanele sikukale esikwenzayo nesikushoyo, besifanele sikucabangisise ngaphambi kokuba sikukhulume. Umama wami omdala waseningizimu wayevame ukungitshela, cabanga kabili futhi ukhulume kanye. Izinto ezincane ngezinye izikhathi sizishiya zingenziwanga ezisho okukhulu kakhulu kithi. Singena ekujaheni okukhulu okugijimisana phezu kwezinto kulo nyaka wokuguliswa imizwa esiphila kuwo. Bekuyosifanela njengebandla likaNkulunkulu kulobu busuku ukuma futhi silinde umzuzu sibone ukuthi sikuphi. Esikhathini esithile sedlule ngangimi eVancouver eBritish Columbia noKing George waseIngilandi wayefikile ukuvakashela iCanada, futhi wayehamba ngendlela yakhe ehla ngesitaladi enqoleni nendlovukazi yakhe enhle ihlezi ngakuye nomnumzane Baxter. Umunye wabehambisana nami wayekhala izinyembezi ngoba wathi, cabanga nje mfowethu Branham, inkosi yethu iyedlula. Futhi ngacabanga uma lokho bekuyokwenza umCanada akhale izinyembezi ngoba uKing George inkosi ehloniphekile wayedlula. Kuyoba njani lapho uJesu edlula njengenkosi yamakhosi nomlobokazi wakhe umuhle ibandla na? futhi manje nje zonke izikole zaphuma no thisha abanikeza abantwana abancane iflag elincane laseBrithani ukuphephezelisa ukwethembeka kwabo enkosini lapho yedlula futhi emva kokuba inkosi sihambile kwakukhona esinye sezikole ezithize lapho kwakukhona intombazanyana engabuyelanga endaweni yayo Notisha ithukile waphuthuma esitaldini ukubathola ukuthi kwakwenzekeni kumntwana futhi lapho ebuka ngase sitaldini wathola intombazanyana imi ngase sigcotsheni setelegrafu nje ikhale zingembezi ngamandla ayo amancane ngakho uthisha uyangale intombazaneni futhi wathi sithandwa ukhalelani kangaka na wathi awukwazanga yini ukuphephezelisa eflege lakho enkosini na futhi yathi yebo ngiliphephezelisile iflege lami enkosini thisha aw wathi awuthelanga yini ukwazi ukumpongoloza bayede enkosi yathi yebo ngimpongolozile bayede enkosi thisha aw wathi awuyibonanga inkosi na yathi yebo ngiyibonile inkosi thisha wathi awuke ukhalelani kangaka sithandwa na Yathi thisha uyabonga ibonile inkosi kodwa ngimncane kakhulu inkosi ayingibonanga kodwa kwehluke kanjani ngoJesu awudingekile ukuba ube ngubani ongubani awudingi ukuba negama lakho encwadini ethize enkulu yohlobo oluthize Akulendaba ukuthi ungubani uJesu yakubona futhi wazi zonke izenzo ezincane esizenzayo yonke into encane omenzela yona wonke umnyakazo omncane owenzayo ugcina encwadini yakhe uyasazi zonke noma ngabe sibalulekile kulelizwe noma asibalulekile sonke sibalulekile embusweni wakhe noma ngabe sicebile simpofu noma onganaki Nyabo lokhu futhi kungukuxolelwa emaqanjini amancane ngifunde umbhalo wenele kulobusuku obuyovala onke amajoint ogweva eDallas Lowo obuyobeka onke amabandla ekuphikisaneni wabuyisela ngo enhlanganyelweni eFashion endala nemvuselelo bekuyokwenza Esikhathini esithile esedlule ezinsukwini zika Abraham Lincoln wethu odume kakhulu kwaxoxwa ukuthi kwakukhona isiboshwa ekam esagwetshwa intambo ngecala lenhlangano yamazwe esasisenzile futhi enye indoda elungileyo yahamba futhi yacela umongameli ngeyixolele lendoda ethize na Nomongameli Lincoln njengoba sonke sazi ukuthi ungumkristu indoda yathi mnumzane uyazi yini ukuthi indoda inomphefumulo ofayo noma umphefumulo ongafi ozowuthatha emzimbeni wayo na futhi ubungayithatha impilo yayo futhi yona icela umusa na umnumzane Lincoln elungiselela ukungena inqoleni yakhe wabha lesiqephu esincane nje wayesethi ngiyayixolela le ndoda Abraham Lincoln Nendoda yaphuthuma yabuyela emuva ngokushesha isitokisini sasejele yasethi mnumzane nginokuxolelwa kwakho okuvele kumongameli wase-United States. Nendoda yambheka yasethi oh uma lokho bekungukuxolelwa kwangempela bekuyoba sephepheni elikhulu elinophawu futhi ibiyoba nazo zonke izinhlobo zezinhlamvu zegolide kuyo uma ivele kumongameli. Futhi wathi kungani uhlekisa ngami futhi wazi ukuthi ngizodutshulwa ekuseni ekuphumeni kwelanga wathi angihlekisi ngawe mnumzane lena inesignature ka-Abraham Lincoln kuyo wathi lokhu kwenele nje kimi ukuba ngikukholwe futhi yala ukuyemukela futhi yadutshulwa ngokusa okulandelayo manje nakho ukuxolelwa ngokubanzi kwabhalwa ngu-Abraham Lincoln ukuthi lo muntu othize wayezoxolelwa ngalolu suku neqembu labadubulayo lambulala ngosuku olulandelayo laqulwa ezinkantolo zenhlangano yamazwe futhi kwaba yilesi sinqumo ukuxolelwa akusikho ukuxolelwa ngaphandle uma kwemukelwa njengokuxolelwa Futhi leli yizwi likaNkulunkulu engisanda kulifunda lingukuxolelwa kulabo abafuna ukulemukela njengokuxolelwa futhi lingukuphulukisa kulabo bafuna kulemukela njengokuphulukiswa futhi lingaba yinoma yisiphi isibusiso esikhulu uNkulunkulu asethembisile uma sizolikholwa futhi silemukele linjalo niyabo akule ndaba ukuthi lingusayizi ongakanani ukuthi hloboluni lwencwadi elilotshwe kuyo inqobo nje uma liyizwi likaNkulunkulu eliphakade lena yinto eyisimanga impela kubona umuntu engqongqothe eminyango kuba abe semibhalweni ngiyamkhohlwa umdwebi nje noma igama owadweba isithombe esidumile sikaJesu engqongqothe eminyango angikwazi ukubiza igama lakhe ungumdwebi waseGrisi ngiyakholwa futhi lapho zonke izithombe ezinkulu ngaphambi kokuba ziphanyekwe ehholo lodumo zifanele zedlule ehholo labagxeki kuqala bese kuthi ke kungikhumbuze nje ngebandla ngaphambi kokuba ibandla lize linyiswe enkazimulweni lizofanele ledlule lelizwe lokugxeka futhi ngezinye izikhathi sizama ukugwema sihoshekele emuva ekugxekweni awu lokho ngokuhlola kuphela yizigaxa zegolide kuwe kuyinto uNkulunkulu ayivumele kuwe ukukuvivinya nokukuletha kumaphesenti ayikhulu igolide elicwengekileyo elikhanyayo bonke abahamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu baya kuzingelwa kusho umbhalo ngakho ukugxekwa siyakwemukela lokho ngoba yilokho esifanele sibe nakho ukusifaka ezivivinyweni ezivuthayo ngakho lo mdwebi ngekathi isithombe sasihamba sidlule ihholo labagxeki ngokukhona umgxeki oyedwa owathi mnumzane ngicabanga ukuthi isithombe sakho sikaKristu sihle futhi ngiyacabanga ema eminyango nokuhle futhi ukulangazelela kokubona nokulinda ukuthi omunye uyovula kodwa wathi kunento eyodwa engalungile lokho ngokuthi awunaso isibambo sakhe ukuba angene ngaso futhi umdwebi wathi oh ngasidweba kanjalo yebo kuloluda ba isibambo singaphakathi wena ufanele uvule uKristu uyangqongqotha futhi kungaleyo ndlela kuwo wonke umuntu lapha kulobu busuku ofuna uNkulunkulu nganoma yini ungqongqothe eminyango kodwa ufanele uvule nguwe ongaphansi kokulawula ungaphakathi ukuze uvule umnyango uma udinga insindiso uma engqongqotha kwemukele vule umnyango uma udinga ukuphulukiswa vule umnyango yilokho kuphela ofanele ukwenze khona ke uzongena khona ke uma niziqaphela umuntu ongqongqotha emnyango uzama ukuthela ukungena futhi impela akukho umuntu obeyongqongqotha emnyango womunye umuntu ngaphandle uma enento ethize ebalulekile noma into ethize abecabanga ukuthi yayibalulekile ukuba axoxisane nendoda futhi indoda enkulu ingqongqothe eminyango kusukela phansi eminyakeni isibonele nje emuva ezinsukwini zaseRoma kwakuya kwenzekani ukuba usiza omkhulu u-Augustus Caesar ubehlele endlini yomuntu kazane futhi ubengqongqothe eminyango na nalo muntu kazane ubeyofika eminyango ubeyobe ebonile ukuthi ubengubani lowo mbusi omkhulu ubeyolala phansi ngobuso bakhe futhi athi ndoda enkulu Augustus Caesar omkhulu ngena endlini yami ukuhlonishwa kunje obekuyoba yikho kumuntu ompofu umuntu kazana ukuba nombusi waseRoma emnyango wakhe lokho bekuyoba ngokuhlonishwa okukhulu noma ezinsukwini zika-Adolf Hitler ongasekho ukuba ke u-Adolf Hitler wayehlele emnyango womuntu kazane noma umuntu ohamba ngezinyawo wasejalimane umnyango wesosha futhi wayengqongqothe emnyango walo futhi ngekathi leli sosha livule umnyango futhi labona umbusi omkhulu wasejalimane ngalelo suku emi emnyango walo lalizofika ekunakeni futhi lashaya indesheni futhi lathi Oh Hitler ngena endlini yami noma yini ekulendlu oyifunayo ingeyakho Ngani na uHitler waye indoda ebalulekile osukwini lwakhe ikakhulukazi eJalimane ezinsukwini lapho waye ngundlovu kayiphikiswa waseJalimane. Noma ngingasho lokhu ukuba ke umongameli wethu omkhulu uDwight Eisenhower ubeyobe eze eDallas kulobu busuku. Futhi ubengafika endlini yomdemokrathi obedlula bonke khona eDallas na bekuyobanga ukuhlonishwa kuwe impela ungahle ukuba awuvumelananga naye kwezombusazwe. Kodwa uDwight Eisenhower ungumongameli wase-United States uyindoda enkulu ngubumqoka bomuntu emnyango engongqotha okubalulekile impela. Futhi nakuba efika futhi wangqongqotha emnyango wakho futhi ungavumelani naye wathi ubungeke uthi manje ome kancane mnumzane Eisenhower suka nje emnyango wami ngingumdemokrathi qhaba mnumzane. Ubuye mema angene futhi bekuye kwenzekani na kusasa ngani uDwight Eisenhower ubeyozithoba ngikholwa ukuthi ungumongameli omkhulu futhi uma ubeyozithoba ukuba eze emnyango wakho umuntu ojwayelekile nje ngani ithelevishini ibiyokuqukatha mhlaba wonke jikelele kusasa ubuye kwazi ukuthi uDwight Eisenhower uza emnyango wendoda ethile empofu eDallas eTexas ukuthi uzithobe kanjani ukwenza okunjalo. Noma uma-ke indlovukazi esanda kuvakashela lapha na yenyukela eCanada indlovukazi yaseNgilandi futhi yehlela e-United States ukuba-ke ibifikile komunye weminyango yenu nina besifazane lapha na. Mhlawumbe ubuyoyibuka futhi uthi angikuqondi ukuthi ungubani. Futhi yathi ngiyindlovukazi yaseNgilandi. Nakuba ungezizo isikhonzi sayo kodwa nokho ubuyohlonishwa ukuba nendlovukazi yaseNgilandi emnyango wakho noma imuphi umuntu ubeyokwenza ngoba ingowesifazane obalulekile. Indlovukazi enkulu kunazo zonke emhlabeni phezu kwenkulu kunazo zonke leyo yindlovukazi enkulu kunazo zonke eyaziwayo emhlabeni yindlovukazi yaseNgilandi. Ngani ubuyathi ngena ndlovukazi futhi ubuke indlu yami futhi uma kukhona noma yini lapha oyifisayo ngaba nayo. Ukube bekukade kukhona ubucwebe obuncane obushibhile eshelfini ugogo wakho ayebugodlile kunika khona futhi uma ibikucelile ubuyoyivumele ibe nakho ngenxa yokubaluleka kwayo ingowesifazane omkhulu. Bekuyobanga ukuhlonishwa ukunikela ngaleli gugu elincane endlovukazini yaseNgilandi impela ngenxa yokubaluleka kwayo. Kodwa omfowethu udadewethu nakhu engize lapha ukuba ngikusho ubani osemqoka ukungongotha emnyango wakho kunoJesu na. Futhi ubani futhi oxoshwe kunoJesu na. Uxoshwa ukwedlula bonke omongameli ondlovu kayiphikiswa namakhosi ezweni lonke lake laxoshwa. UJesu soxoshiwe kakhulu indlovukazi undlovu kayiphikiswa angahle kuba ulethe okuthile kuwe noma ekuthethela okuthile. Kodwa uJesu eze emnyango wakho ufuna ukukunika okuthize into enhle kodlula zonke ubungayemukela ukuphila kuphakade futhi usukile emnyango ho kuyinto esabekayo. Uma wesilisa noma wesifazane beyoma kuphela futhi acabange umzuzwane nje ukuthi inkosi yenkazimulo inkosi yokuphila indedala kankulunkulu ophakade inkongqothe enhliziyweni yomuntu osazokufa ukuba imnike into enhle futhi umxoshile. Sonke isithembiso sobunkulunkulu ebhayibhelini singesakho kulobu busuku. Uma ukukholwa kukankulunkulu kungongqotha enhliziyweni yakho khona-ke ungaba nakho. Kungani besingakhathazeka na? Kungani besingazama ukuthi awu ngiyesaba nje ukuthi ngeke kwenzeke? Besingake sikuqonde kanjani lokho engqondweni yethu lapho inkosi yenkazimulo yakwethembisa uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu na? ngimi emnyango ngingqongqotha futhi uma noma imuphi umuntu ezongizwa futhi avule umnyango ngiya kungena futhi ngidle naye. Manje ukudla lapha kusho ukuxoxisana noma ukuhlanganyela. UJesu ufuna inhlanganyelo, yilokho inhliziyo kaNkulunkulu ekulangazelelayo kulobu busuku. Uyakulangazelela eDallas nakuyo yonke indawo ezweni ukuhlakazeka kobandlululo, ukuhlanza kusukela ekulipidi yonke indlela kuye ekamelweni elingaphansi. Nemvuselele eyifeshini endala eyonyakazisa amahlelo ndawonye futhi yenze ibandla langempela likaNkulunkulu ophilayo. Uxhawulana neholiness amabhaptisti, amamethodisti, amapentekostal, amanazarini, ulangazelela ukungena ukuba abe nenhlanganyelo kubantu bakhe, angene ukuzoxoxisana nokukulethela into enhle. Kodwa ibandla nabantu bayamqhelisa, niyamala ngoba uthi awu lelo qembu alikholwa njengoba nje ngenza. Kwenza mehluko muni lokho na? Lokho kuhlangene ngalutho nakho. SingamaKristu sizelwe ngokusha emndenini ofanayo, isigejane sabantwana. Asisoze sabone iso neso, size simbone ubuso nobuso, futhi siguqulwe, futhi senziwe sifane nomzimba wakhe uqobo okhazimulayo. Sidinga ukubhidlizwa, ukuhlanzwa, ukuhlanzwa kwendlu, nemvuselelo yangempela ukuba iqale. Khona-ke iziphiwo namandla nokubonakaliswa kukamoya ongcwele kungangena ebandleni ngezibonakaliso ezinkulu nezimanga. UNkulunkulu angakwenza kanjani phezu kweqembu elihlukene na? Asikwazi ukukwenza. UNkulunkulu yabathanda abantu bakhe futhi sonke sifanele sihlangane ndawonye imihlangano emikhulu yemisa. Futhi bakhohlwe ukuba yiBaptist nePresbyterian kanjalo njalo. Ungqongqothe emnyango wabo bonke abafayo, lowo ngumsebenzi wakhe, lowo ngowakhe. Yilokho akukhonela lapha, akekho odlulayo, bonke bayamenywa, abakhubazekile, izinyonga, izishosha, izimpuputhe, nina nihlezi Dallas kulobu busuku. Futhi lonke ibandla lapha, iMethodist, iBaptist, iPentecostal, iNazarene, iPilgrim Holiness, iOneness, iTwoness, iThreeness, konke oyikho, futhi udonse phansi leyo mehluko emincane bese nihlangana ndawonye. Bazothulula izibhedlela ngapha futhi baqonde ngqo bekuyobangela into ethize ukuba yenzeke ukuthi izihloko zezindaba ziyongena ephepheni. Ithelevishini yokusakaza emhlabeni wonke ngenkathi uKristu engena emakhaya ayinkulungwane bekuyokwenza mngani. Ingeyalokho-ke le mihlangano, lowo ngumqondo walaba befundisi abahlezi emsamo lapha. Leyo yinhloso yami yokuba lapha ngokuzama ukunitshela ukuthi uKristu yabathanda abantu bakhe futhi sifanele sihlangane ndawonye ukwenzela ukunyakaza kukamoya ongcwele nohlwitho lwebandla uNkulunkulu ethanda kuleli viki ngizofika kukho. Manje wena uthi mnumzane Branham, ngifuna nje wazi ukuthi ngimvumele uJesu wangena esikhathini eside sedlule. Awu kulokho ngiyabonga uma umngenisile, kodwa manje kunokuningi kakhulu kunokumngenisa nje nokumvumela abe nendlela yakhe emva kokuba esengenile. Uma ungicela endlini yakho futhi ngangqongqotha iminyango yakho futhi ngikholwa ukuthi ungithanda kahle ngokwanele, ubuyothi ngena futhi Branham bese ungixhawula bese uthi ngiyakwemukela. Awu uma ungitshele ukuthi ngemukelekile kuneKentucky eyenele kimi ukukholwa ukuthi ngiyomukeleka kunoma yini endlini, ngiyohamba futhi ngikhumule izicathulo zami, ngizelule, nginqamule empeteni futhi ngiphumule. Uma ngilambile ngiye ebhokisini lika-ayisi bese ngizenzele ithemishi, impela bengiyozizwa ngemukelekile uma ungitshele ukuthi bengemukelekile. kodwa lapho ungenisa uJesu abantu bathatha isimo sokuziphathe sehlukile wena uthi Jesu angifuni ungivumele ngiye esogweni manje awu ngizokungenisa eminyango kodwa wena hlala lapho eminyango manje niyazi enhlizweni yomuntu emva kokuba esengene ngomnyango wokuqala kukhona yonke inqwaba yeminyango emincane ngqo zonke ake sikhulume ngembalwa yaleyo kungesikho ukulimaza imizwe yenu kodwa ake sikhulume ngayo nje imizuzu embalwa umnyango wokuqala ojikela kuwo ngakwesokudla sakho lapho ungena ngaphakathi manje lawo ngumnyango wempilo yangasese manje wena uthi Jesu ngangena futhi ungisindise esihogweni kodwa ungahambi uyozigaxa empilweni yami yangasese uyabo uma wenze lokho angikwazi nje ukuqhubekela phambili nawe ingaleso sizathu singafinyeleli indawo uyavuma ukwemukela uhlobo oluthile lombhaphathizo nezinye izinkambiso zebandla kodwa lapho uKristu eqala kungena futhi ekutshela ukuthi isusa isono esisekamu manje awusakwazi ukudlala amakhadi futhi angeke uhlale ekhaya njalo kuseni lapho umhlangano womkhuleko uqhubeka futhi ulalele uArthur Godfrey lelo shinga noma ube nomculo ukuze ibinyaka Elvis Presley endlini uzibeke wena egcekeni lingemuva bese uthola ukugqunyiswa yilanga nina badikoni namalungu ebandla enibhema osikilidi nezinto akumangalisi uKristu engenakuba nelungelo lendlela enhliziyweni ngizo angifuni ukulimaza imizwa yenu kodwa kwenzekani ezimilweni zokuziphatha zaleli bandla lePentecostal na kwakuvamise kube iphutha kini nabesifazane kugunda izinwele zenu ngiyakukhumbula lokho kodwa futhi manje uthi mshumayeli nakho lapho uya khona ushaya lokho kulungile uyabona ukuthi impilo yakho yangasese kuphi na ibhayibheli limelene nayo uma ibhayibheli lasho ukuthi ngezinsuku zikagogo kwakuyiphutha ibhayibheli lifanayo kulobu busuku ibhayibheli lithi uma owesifazane egunda izinwele zakhe umyeni wakhe angehlukanisa naye uhlazise ekhanda lakhe manje kunjalo yilokho umbhalo kushoyo manje kukhona ukungalungile ndawo kuphakathi kokuthi kusebhentshini noma epulpiti okukodwa kunjalo manje lelo yiqiniso manje qaphelani kwakuvame ukuba kube okungalungile kumanenekazi ngisho ukuba agqoke iziketi zawo zibe phansi nangaphambili futhi phezulu kanjalo kodwa manje bona abesifazane bePentecostal bagqoka izikhindi manje kunjalo ukwenzela ini na awu wena uthi ngeke ngiwagqoke ngigqoka amabhlukwe amaslacks lokho kubika kakhulu niyazi iBhayibheli lasho ukuthi owesifazane uyagqoka ingubo engewesilisa kuyisinengisa emehlweni kaNkulunkulu na kungani singabi nayo inkonzo yokuphulukisa nemvuselelo enkulu na kusukumeleni isono sisemnyango silapho ke wena uthi awu ngingowalokhu futhi ngi lokho akuhlangene ngalutho nakho nguKristu ngezwi lakhe enkongotha enhliziyweni iqiniso ezinye zalezi ezindadlana izingubo ezibukeka zingcolile abesifazane abaziqokayo awu wena uthi kimi mfowethu Branham yilolo hlobo kuphela abaluthengisayo kodwa basalokhu bethengisa imishini yokuthunga lezimpahla kunjalo ngendlela nje okukufanela ngayo futhi ake nginibuze ukuthi izebo dadewethu niyazi ukuthi nizoba necalalani ngosuku lokwahlulelwa na ngokuphinga nezoni iBhayibheli lathi uJesu inkosi yethu ebusisiwe yathi obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe vele futhi uma uziveza kanjalo ungahle ube msulwa njengomduzi kumyeni wakho noma isoka lakho kodwa uJesu wathi uphingile nesoni ozethule kuso manje uJesu washo lokho ubani onecala na waziveza kanjalo manje wena uthi 40 Branham ugcona abesifazane kulungile nina madoda futhi noma yiyiphi indoda ezovumela umkayo abheme osikilidi futhi agqoke lelo hlobo lwezingubo kukhombisa ukuthi wenziwe ngani. Ufanele ukuba ngumbusi wendlu, kwenzekeni na? Awukwazi ukwenza amakhaya aseMelika. Akumangalisi sinobuhlongandlebe bentsha, sinobuhlongandlebe babazali, sinobuhlongandlebe bebandla. Impela sinabo lelo iqiniso, hayi ukunilimaza kodwa ukunitshela iqiniso, sifanele sihlanze. Ufanele ube nemvuselelo futhi ukhiphe zonke izilo kazana entweni ngaphambi kokuba si uNkulunkulu uyoke angene yime eminyango. Wena uthi uxambukela empilweni yami yangasese. Nakho ke niyabo. Awu khona ke unomncane umunye umnyango omncane othiwa ukuziqhenya, oh hey, ungaphazamisani nalokho. Manje buka mfowethu Branham, ngicabanga ukuthi kukhulu kakhulu namhlanje. Kulungile, impilo yakho yangasese wena uthi awunamsebenzi uhlasela empilweni yami yangasese. Yilokho okutshela uKristu, ngikhuluma ezwini, izwi liyazikhulumela lona kunjalo. Impilo yangasese, mina nje nabakwaJonzi, niyazi mina nehlelo lami awunalungelo lokudweba imigqa yobuhlelo ebuzalwaneni. Kunjalo, kunjalo, ngahle wehluke ezifundisweni kanjalo njalo. Ubungukuthi kulungile, ngidla uphaya wamasheri, omunye umuntu udla iapula, kodwa sidla uphaya ngokufanayo nje. Asinamalungelo okudweba imigqa ngoba nje umfo akakholwa nawe noma ucabange ibandla noma ihlelo nawe. Ngakho ngizokwedlula lokhu, ngiyanitshela angibahambeli labo baginqi abangcwele. Uma uke waya ezulwini uzohamba nabo, kunjalo impela kuzoba nenqwaba yabo lapho. Awu ngiyipresbyterian futhi angiyi. Awu kulungile, nakho lapho okhona niyabo, uyomngenisa uyomvumela akusindise esiyogweni, kodwa ungeke umvumele abe yinkosi yakho. Inkosi kusho kubusa, inkosi kusho bunikazi, lapho ingena mayibe yinkosi yenu. Lo mvangeli omkhulu uBilly Graham, ngangisekudleni kwakhe kwasekuseni eLouisville emhlanganweni wakhe omkhulu lapho, ngenkathi ngizwa indoda isukuma futhi yathatha iBhayibheli futhi yathi lesi isibonelo okuyikho ncamashi. Wathi ngenkathi uPawule ungena emzini futhi waba nemvuselelo, wathi uyabuya cishe emva konyaka nalowo mfo yedwa asindiswa, wayesethole abanye abangamashumi amathathu abasindisiwe. Wathi ngingena edolobheni futhi ngibe nemvuselelo futhi ngibe nezinkulungwane ezingamashumi amabili ezisindisiwe, ngibuyele emuva emavikini ayisithupha kamuva futhi angiwathola amashumi amabili. Yini indaba na? Nansi indaba, bavele bashisekele ngobuvangeli nesixuku esikhulu sabantu. Yilokho kuphela, kunjalo impela. NamaPentecostal athola ukuba ngokufanayo esikudingayo uKristu eyinkosi. Ebukhwaneni bakhe lapha bese uthi inkosi ngena. Manje washo futhi phakathi lapho ukuthi kukhona umnyango omncane othiwa ukukholwa. Ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi ukuvula yonke le minyango, kodwa ngifuna ukuvula bukani lo mnyango omncane wokukholwa. Uyazi wena uthi awu manje senginokukholwa mfowethu Branham, ngivumela uJesu angene enhlizweni yami. Ucabanga ukuthi umenzele ukuhlonishwa, ngezinye izikhathi uziphatha njengakho, wo into enkulu kangaka oyenzile ngenkathi uvumele uJesu eze emnyango futhi ame lapho. Angeke ame isikhathi eside kakhulu, ungakhathazeki niyabo, bengingeke ngime isikhathi eside futhi bungeke ume isikhathi eside endlini yami uma ngithe woza yima lapha nje, unganyakazi, ungahambi udlaladlala nganoma yini enye lapha. Ubuyokwazi ukuthi ubungamukelekile, yingaleso sizathu bengekho abangamashumi amabili ezinkulungwaneni ezingamashumi amabili. Manje sidinga ukumngenisa futhi lapho engena simkhonze futhi sithi ngena Nkosi, yiba ngumsindisi wami, yiba ngunkulunkulu wami, yiba ngumbusi wami, yiba ngumphulukisi wami, yiba ngokwami, yiba yikho konke ngifuna ukukwazi empilweni, yiba yinkosi yami. Thatha konke nginakho Nkosi futhi ukubuse, thatha imizwa yami, angeke ngiphinde ngibe namahloni. Chacha kuziqhenya kwami yima emnyango ungiqogise Nkosi ngezwi lakho uzobona imvuselelo iqala khona ke yima impilweni yami yangasese Nkosi ngenze ngibe yilokho obuyo thanda ngibe yikho mangingathathi imicabango yami uqobo kodwa ngithathe owakho Nkulunkulu ngihole Nkosi akasoze akususa ezwini uyokugcina ngo ezwini lakhe hayi ngoba amabaptist ayakwenza ipentecost iyakwenza ipresbyterian kodwa ngoba izwi likaNkulunkulu lasho njalo uyakukholwa umuntu oke wazalwa ngumoya kaNkulunkulu uhlangana nento ethize akalokothi asuke kuwe akukho umuntu enilungelo lokushumayela evangeli kuze kuthi kuqala ubese zihlabathini ezingcwele kwingemuva lokwadule kukhona osiyazi bezenkolo kulomhlaba okhaliphile nonobuqili futhi angachaza asuse yonke into asuse yonke into ngisho nebhayibheli lonke bangahle basonte ingqondo yakho nakho konke okunye kodwa uma uke wavumela uNkulunkulu angene enhlizweni yakho ngokugcwele futhi uthole leso sehlakalo sangemuva kokwadule Kona ke mfowethu bonke odevela abaphuma esogweni abakwazi ukuza kulowo mhlabathi lapho wena kuyinto yangempela lo mnyango omncane wokukholwa oh wena wethu mshumayeli ngiyazi ninabantu niyakholelwa ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu kodwa ukukholwa kwami akukufundisi lokho Kona ke unokukholwa okungalungile niyabo uma uvumela uJesu angene angeke usasho ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule uJesu phakathi lapho futhi uyisimangaliso ungumenzi wezimangaliso futhi ulethe izimangaliso ezikhona lapho enhlizweni yakho zikhona nje njengoba zazinjalo ngenkathi ehamba eGalile eqiniso ulapho ingaleso sizathi abantu bengayikumngenisa mvumele ame kulowo mnyango kanye sebenzisa ukukholwa kukaNkulunkulu kungokwakho uma uzalwe ngokusha futhi wavumela uKristu angene emnyango uyoma ngo emnyango futhi athi Nginguye izolo namuhla nephakade kunjalo lonke izwi engilishilo liyingxenye yakhe ngingumsindisi wenu ngiyinkosi yenu ngingumphulukisi wenu ngiyinjabulo yenu ngiyimithombo yokuphila ngingualfa uomega ngingukuvuka kwakho ekuseni ngingukuyo lala kwakho ebusuku Njengoba uDavid athi yebo noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba kubi ngokuba wena unami uma ngendlala umbhede wami esokweni uyoba lapho Esikudingayo imvuselelo eyifeshile endala kuyiqiniso kanjani Qaphelani manje enye nje into washo phakathi lapha kulonyaka webandla laso lokudikeya esiphila kuwo manje wathi ngiyakweluleka ukuba uze uthenge kimi igolide lihle wathi uthi ucebile manje licebeka ngakanani ibandla namhlanje na izakhiwo ezinkulu kunazo zonke elake laba nazo imali eningi kakhulu elake laba nayo wena uthi ngicebile futhi angisweli lutho kanti kawazi ukuthi uhambaze ngokuhawukelwa ubhubhuthekile umpofu futhi ulusizi kanti kawazi kuyini na ngi futhi awukwazi manje uma ubone indoda yehla ngesitaladi ebilusizi ihambaze impumputhe futhi ubungagijimela kuyo uthi mnumzane uhambaze wo ngihambaze mnumzane na awu yathi ngisize na nginosizo lwakho lapha futhi ngena ngokukhulu kushesha Ake ngikugqokise awu uma ibi yokulalela kulungile kodwa uma ke indoda ikuleso simo futhi ingakwazi na nebhayibheli lasho ukuthi lonyaka webandla wokugcina uyobanga leyo ndlela nani bantu bephentekostali ninamabandla amahle kunawo wonke enake nabanawo futhi ubuye bangcono kakhulu ezansi emishini ngeesiteladini ezansi lapha nekane elincane likasheleni Ushaye izigubhu noma enye into ethize efana naleyo ubiza izoni ukuba ziphenduke kunoma buya banjalo kulamabandla amakhulukazi eninawo ephenduka amakhaza ezidumbu uyazi ukuthi kunjalo manje angiqondile ukulimaza imizwa yenu, ngingumfo wenu futhi nginitshele iqiniso nje, ibandla laseLaodikeya yingaleso sizathu ngishilo ngani besifazane niziphakamisa. Nina besifazane bePentecostali nifake lobo buqhathanzipho ebusweni benu. Ngiyazi awu leyo nto noma ngabe kuyini awukudingi lokho, cha bo mnumzane, lokho ngokuka devil yikho impela. Ake nginitshele munye kuphela osifazane eBhayibhelini owake wapenda ubuso bakhe negama lakhe kwakunguJezibhele, noNkulunkulu wamphakela izinja. Ngakho ngiyabo kuyinyama yenje ukupenda ubuso bakho kanjalo, ngiqondile lokho kube ihlaya. Akusiyo indawo yokwenza ihlaya mngane, nginitshele iqiniso nje, kungumkhuba wabahedeni. Kwenzekeni na? Manje lasho ukuthi okuhawukelwa olusizi ophuphuthekile kanti kawazi. Ngakhulela eKentucky endlini endala yezingcwecweza amapulangwe okuvimbela isimo sezulu. Nomama wayevame ukuzithetha zonke obrenem abancane futhi asinamathisele zonke empeteni owodwa, cishe abathathu enyaweni nabathathu ekhanda futhi cishe abathathu bevundle maphakathi. Futhi wayeyo futhi sasinesiqeshana nje sikaseyilo mdala esasiwubeka phezu kombhede ukuvimbela iqhwa nemvula emehlweni ethu. Futhi umsinga wawufika ngesikhathi sasebusuku lapho lo moya obandayo udlula. Ngezikhathi umama wayekubiza ngobhici, amakhaza ayengena emehlweni ethu futhi kwakuhlanganisa amehlo ethu ndawonye. Futhi ngangingomdala kunabo bonke futhi wayethipili yehla. Ngiyothi mama ngibona amehlo amane amathelene. Futhi umfowethu omncane uEdward wayethi nama ngiboni mama. Niyabo sasibanjwe amakhaza emehlweni ethu futhi bathola ukungenwa yisifo esithelela nayo futhi kwahlanganisa amajwabu amehlo ethu. Nomkhulu wami wayengumzingeli wezinyamazane ezifana negqalashu futhi wayevame ukubamba izinyamazane ezifana negqalashu amagqalashu futhi yazikhiphe futhi wayekhipha amafutha kuzo. Futhi umama wayehamba athathele lo pane lidala libeke esitofini lawo mafutha enyamazane efana negqalashu, wayewathola kahle ngempela futhi eshisa enyukele lapho futhi asihlikihle amehlo ethu futhi emva kwesikhashana ayevuleka. Angazi ukuthi kwenzekani kodwa kwathambisa ubhici emehlweni ethu futhi sasikwazi ukubona. Ngiyakutshela mfowethu kube khona amakhaza ebandleni, nebandla lePentecostali libanjwe ukubanda okubi ndawo. Futhi kuzothatha ngaphezu kwamafutha enyamazane efana negqalashe ukuvula amehlo awo. UNkulunkulu wathi ngiyakweluleka ngizokunika umuthi wamehlo. Nalo umuthi wokugcoba amehlo uzovula amehlo akho. Futhi uma ukushunyayelwa kwezwi kungakwenzi, angiwazi omunye umuthi wamehlo. Umoya ongcwele ufudumeza izwi futhi kulobu busuku kulo lonke ibandla, nebandla liyalithanda lelo zwi impela futhi livula amehlo. Khona-ke ungabona sibe nomsinga omncane ovele ebandleni ndawo. Ngicabanga ukuthi sifanele sehlukane futhi senza ngilokhu futhi ngiyilokho. Ngiyazibuza ukuthi siyini empeleni, niyabo? Oh, ukuba kuphela ubukwazi mngani, ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. UNkulunkulu azama ukuwathola, ninamehlo enu enobhici, yilokho kuphela. Kunkulunkulu sithumelele umuthi wokugcoba amehlo, yilokho esikufunayo kule mvuselelo lapha ukuthola amehlo evulekile. Qalazani nibone ukuthi uNkulunkulu bemuhle kanjani kithi. Ngimi emnyango ngingongqotha futhi uma noma yimuphi umuntu ezozwa iphimbo lami futhi avule umnyango ngizongena ngixoxisane naye. Uma iBaptist izolizwa, uma iMethodist izolizwa, uma iPentecost izolizwa, uma iNazarene iPilgrim Holiness ngizongena. Ngizofaka amafutha amancane phezu kwamehlo akho futhi ngivule amehlo akho ukuba ngikubonise ukuthi sikuphi. Oh, niyazi ibandla lePentecostali libe nemvuselelo ngenkathi lomfundisi omncane esikhashaneni esedlule, omncane umfowethu oyiJuda lapha ongethule ngokuhola imvuselelo. Sibe nemvuselelo emangalisayo, angazi noma nini emlandweni kube nemvuselelo njengoba bekuyiyo lonyaka wePentecostali. Kunjalo kukhona imililo yemvuselelo evuthayo kuzo zonke izizwe phansi kwezulu kulobu busuku. Kunjalo sisesikhathini sokuphela, kuyamangalisa futhi thina Ake ngisho kini bantu lapha eDallasi ikomkhulu lalama bandla amakhulu nabantu abakhulu manje ningaphatheki kabi ngoba ngisho lezi zinto njengoba kade ngizisho ngikusho kube ngokusizayo kini futhi kube ngokusizayo kwevangeli bangane manje bukani khona ke singaba nezinkonzo zangempela zokuphulukisa khona ke singaba nento ethize yangempela iyenzekayo lapho sibhidliza izinto ngazethu ezincane futhi siziqondise futhi sigeze ubuso bethu futhi sizithintithe size futhi singene ngaphansi kwesiphambano kunjalo khona ke uNkulunkulu uzosibusisa khona ke amaculo aseziyoni azobuyisa izibusiso ezifashion endala ebesizilangazelela uNkulunkulu ne izibhakabhaka zePentecostal zigcwele khona kungani besingamukela isibambiso lapho izinto zangempela seziseduze na asikho isidingo kodwa niyazi ukuthini ukuthi sibone okuningi kakhulu sesize salahlekelwa inani lalokho esinakho ngesinye isikhathi kwakukhona indoda yehlelo lwandle yayifuna ukuphumula kuncane yayingakaze ilubone lwandle yayikade ikhuliswe cishe ezweni eliwugwadule futhi yayisendleleni yayo iya olwandle futhi yathi ngiyahlangilangazelela nje ukuhogela umoya kasawoti futhi ngibone amakhulu amagagasi anosawoti lapho egxumela emoyeni futhi ehlakazeka futhi izulu liluhlaza kwesibhakabhaka likhanya phansi phezu kwamanzi anosawoti liwenza abelo hlaza sasiphakaphaka uzwe ukumemeza kwasendle kwezinyoni zasolwandle lapho zizungeze ulwandle ngilangazelela ukukuzwa nokukubona kuyoba okuletha ukuthula kakhulu kimi ngokuba ngizwile ukuthi izinto ezinjalo zikhona ngakho yalungiselela ukuya ugwini lolwandle ngaphambi nje kokuba ifike ogwini lolwandle yahlangana nosawoti omdala ubuya ukuchaza itilosi lidala futhi lathi uyaphi umuntu wami olungileyo na yathi ngiya ugwini lolwandle mnumzane yathi ngiyobona amagagasi amakhulu futhi yalichazela ukuthi inhliziyo yayo iyochuchuma kanjani ukubona kuphela lezo zinto nosawoti omdala wathi manje ngazalelwa kulolwandle wathi ngazalelwa emkhunjini wathi futhi ngiwabhekisisile lawo magagasi iminyaka engamashumi amane futhi ngezwa lezo zinyoni zasolwandle zimpongoloza angiboni lutho oluchuchumisayo ngakho niyabo wayekubone kakhulu impela kwaze kwaba ngokwejwelekile yileyo ndlela ngokuphulukisa ngokukankulunkulu omunye ungitshela ukuthi umshumayeli omncane ukhulekele intombazane encane lapha izolo futhi amayintshi amabili noma amathathu akhule emlenzeni wayo bakithi lokho bekufanele kokhelele ndawo impela bekufanele inkosi lapha omkhulu uKristu onamandla kaNkulunkulu obusa amazulu nomhlaba ukhona futhi angenza izinto ezinkulu nezinamandla uma nje sizomkholwa anikukholwa na impela uma nje sizomkholwa sibe nokukholwa futhi sithi uNkulunkulu uma nje uzovula amehlo ethi kulobu busuku asibone inkazimulo yakho baba uNkulunkulu khona ke sizokwenza sizobona izinto ezinkulu kodwa ungakwenza kanjani ngaphandle uma amehlo ethu evuleka akunjalo na sifanele sibe nakho futhi sibona izimangaliso eziningi ezinkulu kakhulu zenzeka ukuthi sibona abantu bememeza futhi bedumisa inkosi futhi nokho nje siyahluleka ukukubona akunjalo na qiniso ukunyakaza kukhulu nokunamandla kuba ngokwejwelekile kithi kujwayeleke kakhulu nje ukuthi asinake esikhathini esithize sedlule ezansi eLouisiana noma ngikholwa ukuthi kwakuseGeorgia omdala umshumayelo wekhaladi engangimazi wayeyindoda endala enkulu umphefumulo omkhulu kodwa wayenekhehla elaliya ngakhe wayeye esontweni futhi wayengomesabayo uNkulunkulu ongcwele wesifazane omdala wathi wayesekhulekele umyeni wakhe isikhathi eside kodwa igama lakhe kwakungugabriyeli kodwa babembiza ngogabe ngokufinga ngakho abakwazanga nje ukuthola ugabe omdala aqondiswe ngandlela thize enye abakwazanga ukumqondisa ngebandla nangonkulunkulu futhi ngakho lo mshumayelo omdala uyikhaladi wayehamba nogabe omdala ezingela naye izikhathi eziningi futhi babephuma bayozingela ngakho ngolungisuku babekade bezingela futhi besendleleni bebuya wo bobabili babenonokwatsha nezinyoni yayilenga phezu kwabo waze bangakwazi ngisho nokuhamba kalukhuni nje bethwele kanzima babeza ngendlela ethile endala indlela ejwelekile futhi lapho behamba ngalendlela umfundisi wayelokhu ebuka emuva ngasentshonalanga lapho ilanga laselishona mfowethu ngiyakutshela ibandla belifanele lazo ukuthi sekuyisikhathi sokushona kwelanga ilanga liyashona ziyini lezi zibusiso esizibonayo na wathini umprofethi na kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa mhloboni yokukhanya na lihamba kanjani ilanga na liphuma ngokusheshe empumalanga futhi lishona entshonalanga nempucuko yavuka empumalanga futhi yayanga sentshonalanga impumalanga nentshonalanga kuhlangene ndawonye ngizoshumayela ngalokho kuleli viki inkosi Thanda manje qaphelani nokukhanya kufanayo lapho ilanga liphuma futhi likhanya empumalanga ilanga elifanayo likhanya entshonalanga niyakuthola na ibhayibheli lasho noma umprofeti wathi kuyoba khona usuku olungayikuba yimini noma ubusuku isikhathi esihwaqabele nje sibe nokukhanya kwenele ukujoyina ibandla futhi sakhe inhlangano amabandla amahle sibe nalokho iminyaka eyizinkulungwane ezimbili kodwa uNkulunkulu wethembisa ngesikhathi sokuhlo ukuthi kuyoba ngokukhanya futhi kuyini na ukukhanya okufanayo okwehlela ngasempumalanga umoya ongcwele ofanayo owehla ipentekoste ulethe imiphumela efanayo wehlela kubantu basentshonalanga namhlanje ulethe imiphumela efanayo okuyibuyisile emuva lapho kuyoba ngokukhanya futhi lapho ebuka ngasentshonalanga umdala onsundu ehamba ngapho wathinta umfundisi ehlombe umshumayeli waqalaza wabona ugabe omdala nezingimbezi zazehla ezihlathini zakhe wayesethi mfundisi namhlanje ngumgqibelo futhi kusase kuseni uzongithola ebhentshini labalilayo futhi ngizozithelela isihlalo eceleni komngami othandekayo emuva lapho kulelo bandla lapho ngiyohlala ngithembekile uNkulunkulu aze athathe impilo yami umfundisi wajabula kakhulu kuzo lokho wathi Gabe uyazi ukuthi ngiyakuthakasela lokho ngiyathanda ukukuzwa usho lokho Gabe kodwa yini ebangele ushintsho olusheshayo na ngabe bekuyintshumayelo engayishumayela na ngabe bekuyizinto engiyikhulume kuwe ngazo ukulunga kwenkosi na wathi qhaba umfundisi eza ngqonga kulokho kugoba phansi ngaleyo ngizwe okuthile kungongothi enhliziyweni yami wathi uyazi umfundisi angikwazanga ukushaya inqolobane wathi ngingohluleka ukudubula kunabo bonke ezweni futhi nokho buka nje kulenga kimi konogwajani nezinyoni engizitholele zona wathi ufanele angithande kungenjalo bengeke nginike zona encane into elula kanjalo nokungongotha kukaKristu enhliziyweni Gabe bengisekubukeni ngesibhamu sakho namhlanje kuthiwa ningawe kulobu busuku na kuthiwa ningawe obushayela phezulu ngezimoto ezinhle na kuthiwa ningani eniya emabadleni amahle na kuthiwa ningawe ohlezi lapha unempilo enhle hayi njengalowo mntwana omncane lele lapho esontekile ohlakeni lwakhe lombhede na kuthiwa ningawe nenekazi eliselincane ohlezi lapha unempilo enhle entombazaneni encane egulayo esakhiweni lapho umntwana omncane obukeka enokugogobala intombazane na awazi yini ukuthi lowo nguNkulunkulu engqongqothe enhliziyweni yakho ukuba athi kumnandi kukubona ngokulunga kwakhe udla idina lakho langesonto izolo ngama izinyangeni ezimbalwa ezidlula eBombay eNdiya lapho engangishumayela khona cishe emiphefumulweni eyingxenye yesigidi futhi ngibona labo mama abancane nezingane zabo ezincane izisu zazo ezincane zikhukhumele bebulawa ukulamba ukuthi udoti wakho owuhala ngenkani uyobondla anazi yini ukuthi lowo nguNkulunkulu engqongqothe enhliziyweni yenu na futhi lapho uzothi awu ngiyasonta mfowethu Branham ukubandlulula kunganaki umnyango uvaliwe oh uma lonke leliqembu labantu abacishe babe yinkulungwane lapha kulobu busuku mhlawumbe bengebaningi kangako uma kuyovula yonke iminyango enhliziyweni yakho kuJesu Kristu kulobu busuku bekuyoba khona imvuselelo ebhobokela kulobu busuku obumbalo obulandelayo obuyohlela izihloko zephephandaba uKristu beyofika ufuna lokho leso yisifiso sikaNkulunkulu kulobu busuku ngaphezu kwakho konke ngokuba nebandla lakhe limunye endongothe eminyango wakho abefundisi abakahle izingubo ezinhle izimoto ezinhle imisebenzi emihle futhi oh uKristu omangalisayo emi eminyango awumvumeli ngani angene na mvumela angene Sikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje. Onke amehlo mawavalwe umanithanda. Ngiyamangala nje ngaphambi nje kokuba sibe nomkhuleko. Ngabe bakhona abanye phakathi lapha obuyophakamisa isandla sakho futhi uthi Mfowethu Branham, angisiphakamisa isandla sami kuwe, ngisiphakamisa kuNkulunkulu ngoba ngikuzwile lokho ndawo ezinsukwini ezimbalwa ezidlule, ngizwe ukungqongotha kuncane eminyango wami. Angiyiphilanga impilo ebengifanele ngiyiphile Mfowethu Branham, ngibe nobandlululo, ngiyilunga libandla bengifanele ngenze kangcono, ngiyazi ukuthi bengifanele ngiqophisane nomakhelwane bami. Ngiye ngaphikisana namabandla ehlukene mayelana nezimfundiso zawo, ngithethisile, angizange ngiphile ngendlela ebengifanele ngiphile ngayo, ngiyazi bengingafanele ngenze izinto engizenzile, kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngizovumela iminyango ivuleke kulobu busuku. Ngizomvumela abe yinkosi yami kusukela kuleli hora kuqhubeke, futhi ngizokuhlosa lokhu Mfowethu Branham, angiphakamisele isandla sami kuwe, ngiphakamisele isandla sami kuKristu, ngizoza Nkosi futhi mangikukhumbule emkhulekweni. Ngokuthula manje ngenkathi wonke umuntu esesemkhulekweni, ningaziphakamisa nje izandla zenu kuso sonke isakhiwo na, oh, yilokho-ke hlalani nithule.